sounds so sweet, doesn't it?
Yeah, yo boy, yo mobs, yeah.
DP.
Exclusive from Afro5.
Yo boy, yo mobs. Blackout Media. MK Makidu.
Blackout Media.
Let's go.
No Aliyah, baby. Suza Buena, baby. Yuse ngati ninga pake wina kumtima. No Aliyah, baby. Suza Buena, baby. Safari ya mapenzi umeikatisha njiani. Siri ya chumbani ukaweka hadharani. Penzi lako basi, basi sitaki tena. Natuliza nafsi, nafsi nimekoma. No Aliyah, baby. Suza Buena, baby. Iuze ngati ninga pake wina kumtima. No Aliyah, baby. Suza Buena, baby. Ni uze ngati ninga pake wina kumtima. Sinifuna ava ukuba nkokoko. Nika konda wina sinifuna kutuma mavoni. Sinifuna nkokoko.
Ava ukuba nkokoko.
Nika konda wina.
Walenga na pena na yamba kodini. Yose madie muna kiodini. Michani na lako di fasting atakwa. Na lemba ma message wansha pasini mona. Na nebo na likuwa tefi ya kuchita. Iji chalo chikuwa eka wakutika. Tuwane mbile febo inolelo wabutuka. Ule behavior kwa chilimbi pia kumuta. Landa vale fire vengi. Kupala kose na livingi. You might break my heart inga waya. But I think uwepe someone who mendi. I love you but you kukudelela. His style on yesu petulolela. So one last chance, like a wicked shape of Kwipusha, mami.
No Aliyah, baby. Suza Buena, baby. Yuse ngati ninga pake wina kumtima. No Aliyah, baby. Suza Buena, baby. Yuse ngati ninga pake wina kumtima. Sinifuna angu. Ava ukuba nkokoko. Nika konda wina sinifuna kutuma mavoni.
Ata Holandi, 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 kende na yo.
Eki binda mkoi.
Longwa, longwa, longwa na yo.
Eki binda mkoi.
Drama na kana ye.
Eki binda mkoi.
Uniache.
Eki binda mkoi, on le passé. La vie va nous faire du bien. Eki binda mkoi.
Si tu m'avais touché, c'était pour te faire du bien.
Eki binda mkoi.
Amen. Woga.
Afro5.com.